La 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 la. Ichi chalo, shirimonga bonzo chalo, eh ai. Ichi chalo, oh oh, shirimonga bonzo chalo. Ojako wasila komunzako, eh. You should never lose hope. Ngewe bumbesha nishi chalo chawachowe, eh. Never give up. Ngawa bumbesha nishi chalo chabachowe.
Kambiri ni kankala chini wawa kumutima ni kupita mmapresha kuti ni jego kansima. Wanzanga ine wako na mchuma nienza chibala bebe wainza mabima. Pachalo nanga wai viriso ine vose famushe ni vionera kutulo. Kukacha nilirira kumazulo kaindine chikari bilionea wakutulo. Penango ni mafuna kutakati ava mene ni chita bete chapeni vireke. Mutima na weve unile sakulega vichani mpaka ukakwele ndeke.
Ichi chalo, shirimonga bonzo chalo,
mpaka ukakwele ndeke.
Ichi chalo, shirimonga bonzo chalo, wajako wasila komunzako, You should never lose hope. Ngewe bumbesha nishi chalo chabachowe, You should never give up. Ngewe bumbesha nishi chalo chabachowe.
You don't come for the praise. Nipata ichi chalo chilimonga ni rodi. Sechifunsa atuli hao odi. Banyake they make it at 20. Banyake they make it at 40. It's all about the work that you put in. I'm believing whatever you're doing. Hey, kulekela panto wata. Uchimbilo kasike koma lilaka. Do your speech, your tupenjai. You don't have to give up, you wanna fly. Nayo nayo. Olo wate kula chiwuta pandazi na wasonga jela. Nayo nayo. Olo wate kula chiwuta pandazi na wasonga jela.
Ichi chalo, shirimonga bonzo chalo, eh ay. Ichi chalo, oh oh, shirimonga bonzo chalo. Wajako wasila komunzako, yeah. You should never lose hope. Ngewe bumbesha nishi chalo chabachowe, yeah. You should never give up. Ngewe bumbesha nishi chalo chabachowe, yeah.
Lesa pantashi, nishi ulibe pressure. Nobody safe, it was gonna be easy.
Letulu kushampa kafye nempela, juma mwebantu nebombombela. Dejinchila na ngufye munseke, mayo na ngufye wanseke. Nakana sini perera panjira ndawa changa ni changa, sini perera kumbuyo.
Letulu kushampa kafye nempela, juma mwebantu nebombombela. Dejinchila na ngufye munseke.
Ichi chalo, shirimonga bonzo chalo, eh ay. Ichi chalo, oh oh, shirimonga bonzo chalo. Wajako wasila komunzako, yeah. You should never lose hope. Ngewe bumbesha nishi chalo chabachowe, yeah. Never give up. Ngawa bumbesha nishi chalo chabachowe, yeah. Shirimonga bonzo.
Free Light Entertainment.
Kelly Biwa Kazibe.
Another Tuxedo KwaZulu family. Ya overstand.
Exclusive from AfroFi.